been again. Na mengi, nikasahau yote ulotenda just to save me. Anasa tukishenzi, kanisa kupretendi. Nikasikia ukinita, nikakuchoria. Oh, nilifanya mambo, mambo tena mengi. Nikasahau yote ulotenda just to save me. Anasa tukishenzi, kanisa kupretendi. Nikasikia ukinita, nikakuchoria. Yeah, yeah. Sani merudi kwa magoti today. Naomba mola wangu tunisamehe. Hey. Za yule mwovu nazipiga teke. Miguni pako nomba tunisikie.
Nataka niwe straight kama line ya ruler, lakini kila time ina fall in love. Hey, forgive me. My body is weak but my mind is willing. Nataka niwe straight kama line ya ruler, lakini kila time ina fall in love. Oh, oh, my knees I cry to thee. Forgive me, Lord. Forgive me, Lord. Hey. Oh, my knees, Lord, I come to
Mola wangu tunisamehe. Hey. Za yule mwovu nazipiga teke. Miguni pako nomba tunisikie. Hey.